China keza chito kabiyama Ekele gini imerem Ine merem na kika gemerem Bikumu wani nesoro mkene China kena ha Jesus
Ọ̀pọ̀ yìí kà ń kwà bá. Àṣìṣe lọ́nà ọ̀tá.
Junction. Achicha Brazil, Achicha. On Abuzala, Jesus. Oba Sebelu, Yare. Maya Brazil, Maya. On Abuzala, Jesus. And in Luke 22, verse 20. Now say, this is my blood. The blood of the new and eternal covenant. Yo. In Matthew chapter 26, 26. He said, this is my body. Take and eat. Nkabarum. Nkababaram. Abu Nima Honabara Jesus Akandode. Nimia Kamaya Gane Courage Ma. Nimia Kore Bubeninete. Nimia Miso Didon Sai. Hey! Honabara Christi. Chepa Okage. Chepa Ndo to Christi. Gozi Bai. Abu Giburi Kendo Ebebe. Awa Viaticum. Upon you I shout, holy, holy, holy is the Lord. Woo! The LCA. all of my life, the body and blood of Jesus. Woo!
Yeah.
56 in verse 56. Ndị mmadụ si ọbụ na anyị metọrọ uwe ya ka anyị ga-adị mma, ka ha rabụ ndị metụrụ ya aka dịgbadoro mma ka anyị jee nu. Try and see, Jesus is the last bus stop and the solution master. Hey! Ọkụ ihe a na-ekwu ka a na-eme.
Jesus.
believe Jesus. Let's go to him. Come, let's go. Dimi, dimi. Come, yeah. Yeah, he's a guru, yeah. Bona, bona, gwe, batara, ya. Yeah, he's a guru, ya. Because of Jesus. Because of him, uche, kwa bamu. Because of him, uche, kwa bamu, Jesus. Bema, una, bamba, riba, gama, ma, bia, che, bumi.
Let's go.
chukwu chebai gozi bai biko chukwu chebai gozi bai akuku namba tai
Yeah, you're